Kenyan shamu na kokona amenunga fitika vera sedika haga na yo kampungi ya speaker amejaza kiti inadeku magika shagi ukafisi sham nyemelea sham show is vipi sham endelea pile amebeba ametokelezea vitu ziko up in the air hadi wili tuva ana dining seto vile amebeba itabidi usemeko omu hana omu hana omu nyambira pums ay yawa baby ting mating mos mos pole pole when you moving that ting tuna
tapaka iki hit ni fire ile bako ya maka Afrika nzima toka south baka Dakar back to the story haraka tuli dance tuka sweat nika club ina sola songa isha shika kila mse kanga la soba boy flani waka step wana kawalonga wana mse moja anaka yendo donga
it's been a long long time
hivo ndiyo wana bonga kaying ni wa young bouncer wa sham honga counter wana kunywa gauge kama yoga denko dance floor ni mazongo le songa VIP watu waka wacha masofa kumingo huwezi juwa nani ya mesota DJ turn it up brother yetu washa song kula mtu wanachiza songa utadhani ni soka
feel alive tuko sawa.